在在在在在在在在在在在在在在在在
在在在在在在在在在
在在在在在在在在在在在在在在在Lo mama no bab, banenkinga batholi bantwana ithemba liyabaphilisa every night bayakhuleka they got the hope yokuthi umdala uzobaphendula kuphela ngamalanga imthandazo yaphenduleka uthelo babe phuma emsebenzini wayekhathelewa bamba ishortcut indlela edabule emahlathini inside the forest he was shocked ingane ekhalayo waphambuka waapproacha waqonda kulesilili ecekelwa amadolo wawungafunga uphuza ugologo wafela khona even though the crying was so strange it was coming from the rubbish dump, the man was confused. Maga figging can and nani cocoing a plastic beside a child. It was a letter returning bold. So if you see this, to Zeguako is my son. And ask who you are and where you from, let me say this. I love him so much, but I'm my issue got me to this. Take him to your sweet home and make him feel home. Ngupayena spiritually with my warm heart. Lo baba watidega. Ayebukeke thukile wayithatha lengane. Neletha waqonde dladleni. The mother was shocked. Ebona ubaba engena nosana waqala wamchazela sonke story. She was impressed. They bought dough. It was a gift from the living God. But decided ukuyikhulisa lengane bayiqamba uqiniso. 6 years old uqiniso wangena esikolweni with a full school uniform ne pocket money kicking. Wapasa wayiqeda primary umchita, he was so smart. No teacher bemthanda, bebabona ukuthi gifted. Grade 8 yasimfikela ipuberty, mara wakwazi ukusiqoqa till grade 10. Ayeshimile izinto zashuka. After school ebheke endabukweni wahlangabezwa isilile esasiphuma straight edladleni. Sometimes usiphila impilo esingafisi ukuyiphila. Eish, qina mchita wami. Uthe efika wamhlangabeza ngendaba ezibuhlungu, baba ushonile ebuye esipanuwe netekisi. Uma wakho ma bemtshela ubulawe isifo senhliziyo. It was hard for uqiniso to understand, no shoulder to cry on. Usephenduka intandane ehlala nama-relatives, bonke bemhlukumeza bemtshela ngakwazi ukuthi akabhilongi kule khaya. U-10 efunda u-G11 uqiniso wamithisa. Maruyazi akanabani ngane uzoyithini edladleni bamkhikha out. It was so sad, impilo yamphoqa ukuthi ahlale esitradini akanamali. Uqiniso sekahle emgqomeni. He's traumatized, edla ama-trucks ebeminyawo ube waphenduka ihobe. Akasageza amanzi ayamluma, uhamba namaphara usephila ngokubamba inkunzi olodwa. Langalimbe duze komfula bafumana isidumbu sithwele amanxeba, nasebusweni kwagcwela igazi. Saqiniso mara abantu abamazi. Amaphoyisa angena ephaketheni abheke i-ID. They were depressed, ekhikhini igcwele ivuthu zesinkwa. Rest in peace mchita wami. Impilo vela yikho fair. We all living by chances.